DutchandSafi.com.
Yeah, tukianzia tuna jicho, sula, rangi, proper, kana tema yai. Yai nilipata gaskuli, ila pato shega, kajalibu sema hai. Ai wagwani, madamu, wapwani, uko single paka leo wai. Basti ya digiti, akatia akadiriti, au kuna boya kani wai.
Basi nikacheza na mida, kanichezesha makida. Siku fili nilifata katiba, katikati nikavunja latiba. Tuka zaziba, tuka zama madiba. Nimepija, pija, 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 pija. Waka waseme wow. Uko nimepija, pija, 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 pija. Waka waseme wow. Uko nimepija, pija, 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 pija. Waka waseme wow. Uko nimepija, pija, 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 pija. Waka waseme wow.
Moja bovu la kupanda, mlege kasija kula mkanda, la kudumpa kapala panda. Take a photo, zingatia engo na mipamba, uko nistoke kishamba, bana tuko toke mwemba.
Basi nikacheza na mida, kanichezesha makida. Siku fili nilifata katiba, katikati nikavunja latiba. Tuka zaziba, tuka zama madiba. Nimepija, pija, 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 pija. Waka waseme wow. Uko nimepija, pija, 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 pija. Waka waseme wow. Uko nimepija, pija, 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 pija. Waka waseme wow. Uko nimepija, pija, 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 pija. Waka waseme wow.